muzungu ampege kuna mtu anakepaji cha kuchekesha aende akachekeshi mimi mzima anandisha nyao eti kosa sikosa anasema twachani nikamwacha mshamuvoni twana ni ganda ganda karandizi kasawa nitupia maganda mtoto wa Mungu yanatumia waganga kabla hajavuka mtu akatukana mamba tulisema spati baby huyu nani tulisema spati mtoto mkali huyu vipi na nchekesha halo Ukiviga zimu mizogoti, mizogoti Ukituma meze inafungua na ujubua
Ukiviga zimu mizogoti, mizogoti Ukituma meze inafungua na ujubua
Usivige zimu mizogoti, mizogoti Nikona mjumba, chumba ninasumbua
Usivige zimu mizogoti, mizogoti Nikona mjumba, chumba ninasumbua
Misha muvoni Wana ni ganda ganda Karandizi kasawa nitupia maganda Mimtoto wa Mungu yanatumia waganga Kabla hajavuka mtu akatukana mamba Tulisema spati baby Huyu nani? Tulisema spati mtoto mkali Huyu vipi na nchekesha
Hey, 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 hey
Halo
Oh, oh, oh